We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Bazenga. Stucky, my miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana.
Mavo on the beat.
Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Ni mori after this ni lawama. Na stucky, my miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na stucky, my miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa po kwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni kam show yo ni simple. Next days o mafida asha ripos. Apo kwa Edgar Obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake ako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini Buddha, please not. Msupa lini mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na mariboks. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa evo. Hii Nairobi chunga bibi. Kuna mafisi, makialis, magwiji. No kitoko singizake baridi. Ni kawaida ni tabia za chichi. Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na stucky, my miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na stucky, my miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na stucky, my miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Sijai jua kumbe lano ni FBI. Ameni ambush tigafla ni si try hide. Lakini nisha panda mbegu sign case I die. Mini bazenga daddy nita go down in style. Hey, maswali mo buti breeder mbona umezima line. Noko hapa lojo na nilimi ya wife. Misi amini ati weni morio wa mine. Na leo ni leo na utoki hapa alive. Na tetemeka mbele itoka uneza zirai. Ay, na sezi fly zai kwa isi ni a crime. Ay, asha kick off, asha nipiga bye bye. Wife yake ni manduru akiwika. After trigger kui press, ndenge ka jam. Na mini nani hapo kwa window, sinika jump. Mguni ponye mina toka siaka Johnny Kiran. Mungo santi yacha leo, mini kasomi sam. Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Tuni mori after this ni lawama. Na stucky, my miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na